Jokes aside, it's now time for some serious African music.
You're in the mix with God's number one DJ.
MC Solo, the shortest but the baddest DJ.
Playing your favorite songs back to back, to back, to back, to back.
Mama usijali na janyumbani jana mwana mwali usiwe mkali kwani ya chui kufika kwa kuni mama ngu usijali na janyumbani jana mwana mwali usiwe mkali kwani ya chui kufika kwa kuni amezoea kusalimiwa kwa kukumbatiwa hajui shikamo Amezoea kusalimiwa kwa kukumbatiwa Ajui shikamo Karibishe vyema mama Asije akaenda Sifanye achukie mami Kwani nampenda Karibishe vyema mama Asije akaenda Sifanye achukie mami Kwani nampenda Zakwemu mpano mizikenda Andari awari, andanyomboko na madafu mazumu Seka, andaza kwemu mpano mizikenda Andari awari, andanyomboko na madafu mazumu Mwendo wakwanuwe, ningwendetewe Tindani kalenaku, mwitu wa mwitu Niyase mwendo wakwanuwe, ningwendetewe Tindani kalenaku, mwitu wa mwitu Amezoe ya kusalimiwa kwa kukumbatiwa Ajui shikamo Amezoe ya kusalimiwa kwa kukumbatiwa Ajui shikamo Karibishe vyema mama Asije ya kaenda
Wapi mkandarasi wa moyo Ukuta wa mapenzi unabomoka Kinachoponza wengi ni moyo Wakikalia kutika mfuma na donoka Wapi mkandarasi wa moyo Ukuta wa mapenzi unabomoka Kinachoponza wengi ni moyo Wakikalia kutika mfuma na donoka Unajisifu mempata Kumbe alo mwacha na mfata Anachotaka na kipata Wanasema wara na taraka Unajisifu mempata Kumbe alo mwacha na mfata Anachotaka na kipata Wanasema wara na taraka Naogopa
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 Naogopa Kwenye safari ya mapenzi mimi siusiki Naogopa
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 Naogopa Tena tochi ya mapenzi sinimulike
Ooh, la vie Je t'aime pour la vie Ooh, mon amour Je t'aime pour la vie Nikiwa karibu na wewe yeah. Oh, I can't breathe Nikiwa karibu na wewe Boy, you make me weep Oh, I get shivers when the sun hits your brown eyes Baby, lead the way and I'll comply Napenda ukinipapasa Takasa, oh yeah. Je t'aimerai pour la vie, oh pour la vie. Rona ni takasa, oh yeah.
vunja vunja viungo vya mwili kwako niko hoi tabani ndumba ndumba zimekithiri mambo doi doi tafarani uzika utunga kwa sindano moyo kaushona nikiteleza kwenye mabano kona kona nilaze kifoni mwako nikihema taratibu mama sheshena kwa michezo yako mwalimu meniharibu mama ulavi shote mepulavi mon amor jete mepulavi
Kukikucha macho juu na kesho kulilia penzi hey. Kama kina lokosa mama hey. Mama hey. Afu shida sio heshima tu hata wanaomwingia wengi hey. Mwenzenu kupenda shakata tamaa hey. Tamaa hey. Weache kabaki kuwa historia japo sio safi na ya nini kungangania biashara tena yenye hasara na wala sisemi nitakuchukia japo moyo hautaki na ya nini kungangana ngangana inachosha inachosha.
Let's get interactive on social media Facebook, Twitter and Instagram
Inatosha. Nikwama moyo mashine na imani utapoa hii hali sio ya kudumu na imani utapoa Kumba tumeumbwa kusahau na imani mtasahau hii hali sio ya kudumu takusahau kama kukupinga silishindikana sawa sina chaguo ana japo itanisumbua sumbua itaniumbua umbua mchanga kwenye kitumbua tumbua kwenye kitumbua tumbua oyaje kabaki
peke yako
aya nakaa chini unachomaanisha ndio nataka
nielewe
mimi najua unataka tugombane umenichoka
yani wewe
huko ulipo wewe mimi sipo tumeelewana kutwa madeni na wishi mikopo mwanamume
inatosha inatosha inatosha
usiseme hivyo fanye hivyo utajituma
ndo bume
sawa mama
maisha ya si bume bume ndo nitakuwa
kazi, mimi ndo kichwa cha familia, kuangaika popote mimi ko radhi, baby nitapata vumilia.
Siuende uarabuni ukajaribu bahati yako mwenzangu, mazonge ya vizuizi ubishi wako wavunja moyo wangu.
Uko hakuna lolote pamoja na miangaiko yao yote, na ujanja wao wote, pesa wanazimaliza madem zote.
Hapana.
Basi kawewe nyumbani na minitoke nikangaike, mwanamume unapenda ushindani, na minifanyeje mtutu kike.
Inatosha, inatosha.
Tutoka ni kosha, fundi akia Mungu anajua aliana chosha. Toto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off, let's make love in a rover. Ina makidoki doki,
ayana.
Fanya ka unapiga deki,
ayana.
Deki give me some cake,
ayana.
God bless your mama, ayana. Hey. The way you move your waistline, ayana.
Kamaradi ya time chem kapoza kwa maji.
This is
kutegemea fundi mashine unipesa vi. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off, let's make love in a rover.
Ina makidoki doki,
ayana.
Fanya ka unapiga deki,
ayana.
Deki give me some cake,
ayana.
God bless your mama, ayana.
God bless my mama, mama.
The way you move your waistline, ayana. Na, na.
God bless your father, ayana.
I will love you all over.
Mungu magharibi baby, ayana.
Wanna hold you. This is MC Solo. This is MC
Solo. Let me put together all your broken pieces. I hear your heart talking, babe, I'm here to listen. Oh, I'm here to listen, yeah. Oh, you need romance.
The shortest but the baddest DJ.
Kama ni mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. And we live together, toto tukiwalea. And we grow old together, baby that's my prayer. Cause you make my heart go far,
you make my heart go far.
Heshima yako kuna wakuifa. Sonje kiti chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema otaka kuenda wapi, weekend. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, eh. Hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, kizani nona mwanga. Panga pangua panga, wako sina ujanja, wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina taba.
You make my heart go
big way,
you make my heart go.
You want the phone, yes. No case, I no go talk. Scafe for you, my charge. For you, my charge. Take me everywhere you want to go. Tell me everything I want to know. No lie, no lie. Yeah, run am any how you want to run. Check out, baby girl, you fire for cigar. No doubt, no doubt. But you say, kilo come, I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Ubi risky, body whiskey, get tipsy, but all the bar risky. Kilo come, I'm getting money. Biggie money, so what's the fun? Ubi risky, body whiskey. Get tipsy, but thought it was risky.
Risky, yes, there was risky. Risky, you know I'm good. Risky, yes, there was risky. Risky, yes, there was risky.
You know I'm good.
Risky, yes, there was
risky. Risky, yeah. Been a very long time, yeah. Still a waste for your wine. Body curve up your clean. I'm cute so your nipple them blow my mind. Me we give your money anywhere anytime. Jiggle up your body, make me see your waist sign. Yeah, you know you need me and your body risky. I grade than whiskey tonight. Yeah, you know you love, guess why? Dress up in and ride your style. Me we give you the world, baby. Me say you are my bonafide. Yeah, me love your style. Ready to give you the ring, girl, child. I'm a baby, darling. You
mamubuni fire. Umbajite, kilo kam, I'm getting money,
love my papa.
Biggie money, so what's for them? Who be this kid?
Them call me a robot.
Yes, it's me.
Hey, Mungu Baba, kijana wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Oh Mungu Baba, ni mtoto wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Ila naanza na shukurani, vile umenijenga na mambo fulani. Baraka tele, umenijazia sahani. Thank you Lord for my family. Thank you for beautiful fans. I pray they'll never see calamity. No, 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 yeah. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, grateful. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, I'm so grateful, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche.
Aje,
nimeomba kanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke.
Aje, nikutoke aje, nikutoke aje.
Mami weni mali siyo mare mare, ndani ya dera kama msumale. Niko na wish na siyo gare, nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela, msela, put your hand in the air, make a fist Mandela. Kwa jela na stela, ndokwela, kani ngoma kapela, kani mbosho kwa hela, kunyeshe umbrella.
Nyeke man,
shafashi na mbosho.
Nyeke man,
nyeke kigosho.
Nyeke man,
karedi ugashoro.
Nyeke man, nyeke man.
Akakanguna nikamali yao mare mare, nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane, nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare, nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane, nikangale yao shashamane.
Adam na Hawa pale Eden, wako majan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani, na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki na mahita kula ningori, imebarikiwa sana lakini inangori. Ni akusare siku mari mbogi siki mnyoski. Nani bush ina banshina ili ya Moses.
Yeke man,
shafashi na mbosho.
Yeke man,
nyendete kigosho.
Yeke man,
karedi yoga shoro.
Yeke man, yeke man.
Akakanguna nikamale yao mare mare, nikamale yao mare mare. Akakanguna nikamale yao shashamane, nikamale yao shashamane. Akakanguna nikamale yao mare mare, nikamale yao mare mare. Akakanguna nikamale yao shashamane, nikamale yao shashamane.
Akakanguna nikamale yao mare mare.
Aita dosha labda wende zile za boy. 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 4.
Hey,
nita kukemea kiro. 1 plus 1 2 2 2.
Wabebe tena, wabebe tena.
Yeah, know you see me man, I'm looking really pretty in it. Green truck while I'm rolling through the city in it. Get away with the talking, man, I'm really with it. Don't say too much, but I really light it up, up, up. Baby girl, if you give me one night, I'ma make you fall in love, 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 love. Nothing to it, I can
this
do it, I'ma make you know my name.
So
I was on the street, and baby girl, tell me what you say. I'ma give you super love in each and every day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day. Sippy young guy, day.
A for apple,
tosha labda uende zile za boy. 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 4
hey.
Enta kukemea kiro. 1 plus 1 2 2 plus 2 4 plus 4 Enta kukemea kiro. Apa suta wacho ni na dudu manyo. Apa nda kulima ni kumwage manyo. Katiba ni wina medu na nguo na fua. Siya pendi twe, de, re, de, asike, mbwe inananye. Ge mwana wefe, sunapenda rungu.
Follow your favorite selector on daddy, Instagram, Facebook, and Twitter at Solokia. This is MC Solos.
Come ni kutak, tunapenda question. Jaba ni eluta apa pienga station. Kuja daranginyo ni na hadi lesson. Hakuna uniform kuja na kileso. Juzi meru, nda. Education in the do, da, A for A for B for God, C for God, D for da-da-da. Aparan moja, aita dosha labdo wende zile za, boy. 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 4
hey.
Eita kukemea kiro. 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 4
Naona party na wedding cake. Kunyu kitu perfect ineza happen by mistake. I'll be the realest, skudanganyi. But you can't be the realest bila honey. Kutiambia loneliness never killed a G. Na compensate na chain mingi kama Mr. T. Yeah, yeah. Uneza guess ile muda mean. Nasikia tutafute beach mali cool again. Tukapigwe na Caprice kama nduthi again. Please never leave again.
Much man, why are them wako kia get enough of me?
Yeah,
drop it on nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Na katunika kisha warogi Minda ichapa chapa Twatwa tuka kijano Nairobi Vyana waka waka macho Na bidi fnike na noti Na kutaka taka Bakwanza lazima nibishe hodi Tadhani mini meru vile vasna chana Hey yo Jones na unasikizu mekwa mrasta sana Nadhani utaniweza buda baska zana A devoted member kwele kanisa ya pasta nganga So kinyo hiro apantaka Ni marimlami bata na haga na kamjaka Na kuna nsaka no jomalu neza kanpata Yo nipate after pata Sindyo wana run after Kahaja beba minda mpita tu Anatrak kutwakwa kitu tunona ni mshipa tu No disrespect minyo jisizi choma picha bu But if you don't got a booty then sama honey sister do Blessing nazo tumesunda kwa kibenje Staying out of trouble hatutaki lala stenje Isiguli mavado panutembe na kirende Na hatupendi maskando so seki mbali kamenje Hey
your verse, me na bigger kiras. Red sun, oh me dimples, give me the glass. I'm your promoter, see what you na lipa in cash. The one that sees you rusha rusha, to keep freak up a bash.
Yeah. Kata, 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 kata.
Mmm, paka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, 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 kata.
To the ladies.
Hey, guys, paka chini.
Kamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyembamba, yeah, yeah. Wanata mitumba inaka, mbona inaka. Usijibusi makalio, baby. Hiyo ndogo na napenda, yeah, mi napenda.
Wabebe tena!
Wabebe!
Wabebe tena!
Wabebe! To the ladies,
to the guys.
Uh-huh!
Mwaka kumba vikamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyembamba, yeah, yeah. Wanata mitumba inaka. Usijibusi makalio, baby. Hiyo ndogo na napenda, yeah, mi napenda. Chuchu za kondongo katomato. Hiyo ndogo na napenda, mama napenda.
Mana, unaona penda bigi, mi napenda ndogo. Wanapenda light skin, mi napenda chow. Usijibishi mikorogo, mikorogo.
Mwenzako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwezuka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo mionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sono na sono na.
Eti, lini utapata nafasi. Sika karakasi.
Sonona, sonona.
This is MC Sonona.
Mwaga wino wakaramu ya penzi langu Chimba shimo unizike kabla ya siku yangu Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda Unanifanya mwana sesere kunichezesha Mimuoga machosoni Sijeshikwa na kwikwi kima sihara Sema niandae vipopkoni Unyonye na vipipi vya duara Nafsi unainyongonyeza Na hisi la moyo shambulio Nifanye chipsi chombeza Japo unionje onje mwenzio Penzili na nilegeza Sonona sonona Eji, lini utapata nafasi
Keda yango bato na makande san Naishi na makande san Keda yango bato
Naishi na makonditions Naishi na makonditions Naishi na makonditions Naishi na makonditions She want a $1 million man sharp on the money plan Awe anavaa kupendeza siyo shati na blazer Ningayani Fine girl Then she make me do me kena believe Na nika painting So she tukana die Swezi kata siwezi haina Nisha kasome ambali
Kasapu
You wanna mess with my heart No, no Nisha kasome ambali
Kasapu
Kitakwisha Nikitoa shukurani hadharani Wakasema najigamba Hao binadamu walinipa wiki Sasa imepita miaka bado wanasubiri Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maoni Ni maoni Ni maombi Sio juju ni maombi
Wabebe tena
Wabebe
Wabebe tena
Wabebe
Nadia Hoya 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 hoya
Vicky Fonda
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba Hao binadamu walinipa wiki Sasa imepita miaka bado wanasubiri Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi Ni maombi, siyo juju ni maombi Ni maombi, sikelele ni maombi Ni maombi Hoya, hoya, hoya Hoya, hoya, hoya Hoya, hoya, hoya
MC Solo the shortest
Na
but the baddest DJ
inua, Magoti nipige Nimweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Kazi ya Mungu kweli haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa makosa sio juju ni maombi ni maombi si kelele ni maombi ni maombi sio juju
hapo ndipo sauti ikasikika kutoka juu
ikisema
ikisema
God, me love you dearly. That's why me, I praise you daily. Tell like that woman if I mean not take it lightly. You are great, you are almighty. Hey, ukanitoa kwenye devotion. Ukazivunja izo devotion. Fragon, ukateka away my pain. You are great, let your name be praised. So, ukichekin the kid dance, ni amini pa chance. Na kanipa fans, do me na give thanks. Ukichekin the kid dance, ni amini pa chance. Na kanipa fans, do me na give thanks.
Kuweni wapole na mtoboke mini master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jumpstart kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine hang down. Quarter to nine man down. Bow down. Nisho nani ana land town. Kutoka downtown baby.
Wati ajira undis pigwa ndole. Gialisi ziteka na kwa choche. Chafuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east west north hadi south. Kote kuote. Kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote. Kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote. Kote kuote. Kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote. Kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Kani noti na die niyo kote. Kani noti si die mini sote. Kukafunga misifikishi fote. Ukija sisa nipote best choche. Nina dem ala die die kwanda. Iko nini tuno vai vai mangwai. Nana kutu nyege full full walai. Operation kuchafua iko nini my guy ah.
Si day tuka haba si day wakukinda. Na day tuka moja kazuri ntakalinda. No wanda niko bukla vismart na wawinda. Na bado tutalanta kimswad mina imba. Waliona na omoka wakaanza kukachuki. Jura pinga tumaluku lakini sipigi suti. Na teka dem yako maere na kula pusi. Alafu badeng na kapangia harusi.
Wati ajira undis pigwa ndole. Kialisi ziteka na kwa choche. Chafuwa sindu kifika na ni kuote. Toka east west north hadi south.
Kurugu shukara kashakuru kukungung. Bendi lango limeniko mika kutu. Limenishika nine sema tumasudu. Karibi ya chapdono nipige mamutu. Zungu shie wendon, zungu shie wa. 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 Ntakanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado naamini siwezi kukutenda.
kila day bana mi bado na kuwaza umefeel show yangu bado inakuwaza kukutext banda ndo ilikuwa ni mablanda kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda ulinipenda mi hata kuliko jana hata ulize mi siwezi kukukana ulinipenda vile tukimanga chapo ndondo wakati sina doni kibishana na kamongo toni ukipita na maboy wana dance nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain siwezi kukupima wewe sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani siwezi kukupima wewe sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani guru kushukala ashukuru kwa kitai nyama kwanza mpaka za kunye akutai nama nashaka dele nama tumatika tai mama ndio kamari mcheza rungu akutai tana goma na kukembea kwa kitu choma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti ponya kani kubwa na ikuliki koma na kukembea kwa kitu choma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti ponya kani kubwa na ikuliki
chongo
iko madao
na minataka
chodora sasa ha.
Nyoka ya shaba
Kadibeti lazima na imada Marathoni lazima atangada Seremala so na ipiga randa Zime ni kaza na ikula kwa veranda
Nipe head girl nito me make mind Funga mlango sikamu on time Number 7 figure 8 kula 9 Leo ni lazima utakamara 9
Chunga nyoka sana inatisha Kuche na wacha stripes tatu Adidas Hakuna dawa, hakuna kupona Tukujua kitanda, hakuna kusonga Shikili hapo vile mse Anataka, sauti nasikia tu ni ya paka Piga kelele jirani wasikie Nyoka ni ya shaba, hebu inyambie Nasikipe inyama, nakikita inyama Kwaza msupakaza kunyi aputa inama Nasakate inama, sikata imama Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma Na kukembea kwa kitu, choma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama mitu Na gomora 3 Omoka for the up and the kubora 4 Tetema na masinza maora
YouTube me black Instagram too Sometime niko sober Sometime mavitu Akiswaga mina junga Ha mavisu Ask how I do Did I better than her Hey wame pay attention Na hata sinibisi Nikisai piga Kauba sitisi Sija kula yako Ndiyo unite visi
Mina kwa romantic Neza kwa mpisi
Wana nita goda Timindo kata goddess Hapa midio board Sika chok chora zote Niko uptown tena Bado kwa machoche Anything anything The lot and the lot
Hakuna mtu wa mazote Orea ai Ni makushoto ai Orea ai Ni kimangoto oh Orea ai Pita orosho oh Orea ai Ni siba koko oh Orea ai Ni makushoto ai Orea ai Ni kimangoto oh Orea ai Pita orosho oh Orea ai Ni siba koko Nyama konyama Sijui kama kiss Let a change juice Jai tupaki Nina asali Lakini sinabi Napenda punyete Ndiyo mana sinabi Anapenda dina Lipata AIG Mazigwembe Omulida mwana wanje Bangai Pienga juform ni kubanje Ni chome kipienga juform ni kupange Keta keroma Sikuje ni kumange Kuku sitage Unga ukande Ka unambegu Sikuje ni kupande Niko mavodoma Spirit ni za sande Orea ai Ni makushoto ai Orea ai Ni kimangoto Orea ai Pita orosho Orea ai Ni siba koko Orea ai Ni makushoto ai Orea ai Ni kimangoto Orea ai Pita orosho Orea ai Ni siba koko
And I see you in London, silicone on your bum, shaking what your doctor gave ya.
DJ
Shepu ni majaliwa ila wengi walinyimwa tabia
wajaliwa, ila wengi walinyimwa hisia na pesa kabarikiwa. Na kuona Brazil hapo Rio de Janeiro, ukiongezewa nywele senje na no business, and I see you in China with the latest designer shaking what you got to give.
Time for no enemy. To rip it for a little me. Nothing with person ever see. I'm on nothing with person ever see. Forget it, I say bashi. Money soon expected. Check out what body I jump. I take out to the person. Check, 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 check. I'm in the answer, then yes, sir. Then I'm in the answer, yes, sir. Respect is reciprocal, even though una know say I'm special. Anybody, we no want to soji. Anybody, we no the carry body. I can't something, and I can't something. Go back a fele, fele, I can't something. You want your bed, you never walk. Should not because myself, I never talk. I look you, they laugh you go, 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 go. I shall no say the time go come, mama, I no say the time go come. Money you no go fit the line, no more. Oh, mama, life not on Python. Whether you like or not, go by ginger, me a best kill it, go pass. So yeah, keep me jack on, go. Anybody, we no want to search it.
Allow me to flex. This life I can't keep myself. I can't keep myself. Oh, I can't keep myself. Allow me to flex. Many, many years me I done the go. Rock the mic, me I rock the show. Many, many hit songs when I go. Still them go say me another try. I see them complain of Kanye West. In speaking mind the people best. Everybody wants to be the best, but the world can do without the best. Akwa kika sini chiofa, matara matara raya. Nobody did a chiofa, isi matara raya. I say apple no my kai, he glad them for eye. He dey think cool of a die. He do them like Fimo. This life I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself. Allow me to flex. This life I can't keep myself. I can't chuku, I can't keep myself. I can't keep myself. Allow me to flex. Yo ko 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 ko, yo ko ko ko. When you the wind and go say now yo. Yo ko 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 ko, yo ko ko ko. Some people say I go babala wo.
Never.
Tell them, tell me now. No be anybody carry me pass. Nobody they carry me pass. No be anybody they carry me pass. Nobody know me and they pray and fast. Only God they carry me pass. Only my Jehovah they carry me pass. Nobody they carry me pass. This life I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself. Allow me to flex. This life I can't keep myself. I can't chuku, I can't keep myself. I can't keep myself.
Strength.
Yeah, 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 yeah. Oh, oh. I don't laugh. Whenever I win. Yeah, 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 yeah. Oh. So we don't care. Life is easy.
Because my ego dirty white for me, I say so. So many nights I dey wait for matter to get you all alone for one eye. You do me something, no lie. I go mad for your type. I want.
itaweza acha tancho mesheka nyama nipige jonte ashike joka veve na jaba eh. Na come through na wasee wa power best yako kumaura cheze chini
bana sawa unasema karo sijali leo yuko bana last time suli cheki aliangusha sana kaule beste yako wa my feelings bana kitu cheki pamoja kula moto sana
chorea mtu hivi wajinyonge kamba kwani utashinda tukijali morio na mama uneza pata mekunoki hata juni truth unajome hiva vana
we kuenda umeanza kunichocha sasa umefika wapi unaniweka sana himzu kaniko nayo ikishuka bana baby boo acha ufala ebu fika fasta
baby boo come through na yo haga bana baby boo come through na yo haga bana
baby boo come through na yo stick ya power baby boo come through na yo stick ya power
baby boo come through na yo haga bana baby boo come through na yo haga bana
baby boo come through na yo stick ya power baby boo come through na yo stick ya power
Knock, knock, the biggest Johnny nani kwa mlango Noisy msinga kikisha zimeanza kuwashika Ala, kwani mlikuwa mshaanza kuiva No wanda, ama yanks wanakatika kabando
Karibuni msijali tulianza mapema Hizi mzinga zitakafunga kama kilemba Nasikia jana kwa klabu linikosea heshima Siko hapa, ebu nisikirilo utasema
Ah, hizo ni makisi rani Dema likujia selfie akanikisi Yani nani tu, siunajua misi yezi kuhanya Kwanza kama Johnny keshi keshi hizo mapaja
Kwa jatulia unanipeleka mbio Yani unabahati wagani meku Steady yaki we kijana utakuja fanya mini cake come to jibambe kabla wasewa Blake
Baby boo come through na yo haga bana Baby boo come through na yo haga bana
Baby boo come through na yo stick ya power Baby boo come through na yo stick ya power
Baby boo come through na yo haga bana Baby boo come through na yo haga bana
Baby boo come through na yo stick ya power Baby boo come through na yo stick ya power
Kone boy for everybody My music, they shake your body, eh Cause I do this for my people I wanna hear you sing ta-la-la-la Itando kina nigadi Mafasi nongeza idadi Salute kwa wanangu wa keko Segele ya konga gwala-gwala
Ewa so nipenda kazi wanayo
kazi wanayo
Yesi pigi ngenga pesa ninayo
pesa ninayo
Tunatia chenga wanafuata nyayo
Chakwa wakangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang
nikipata natumia
madu wote
ukeni tanganganga napendaga vicheni vishanganganga na uturi wa tanganganga hakikisha unanukia
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, washa tochi ya simu sa tuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kapandisha wazimu wanalicheza vanga.
Samina mina ee ee,
waka waka ee ee.
Samina mina ee ee,
waka waka ee ee.
Ase samina mina ee ee,
waka waka ee ee.
Samina mina ee ee,
waka waka ee ee.
Wanotaka shinana na mimi, awapati atasare. Usishangae tatu na vipini, miema konde chare. Piskwa lonileta mudini, mundi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyapara kafunguli wapingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure. Aga wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga, nazisanya faranganganga. Nikipata natumia
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, washa tochi ya simu sa tuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kapandisha wazimu analicheza vanga.
Bonga.
Mwambie chopa moto uzimu na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.
Kushoto kulia.
117.
Kushoto kulia.
Top that thing.
Kushoto kulia.
Maniga Joso mipango. Konda gang for everybody.
Kushoto kulia.
Everybody.
Kushoto kulia. Kushoto kulia. Washa tochi ya simu.
The Mix Killer.
Oh my God, it's better sound.
Follow your favorite selector on Instagram, Facebook, and Twitter at Solo Kenya. This is MC Solo. Solo. Solo.